hono fof hawal wuuri banggal wakkati e leydi kabaru ndiyam e ko nande muɗum e hono fof taguji ɓiɓe adama jowi dow ɗeɗo gueɗe ɗe ɗiɗo woni sifaji yogaji ɗi lebrotar to monte en e hawalu nde janginirde jande duure histoire géographie warata lugaji dow muɗum docteur Dji Jacques Dambélé goto yimɓe oɗo laboratoire o holliti wiide ko heewi gollama banggal centre o
son faami ñolaman hannden torraji kewɗi ana matalde genni Bamako sa ƴeewi jaati maayo Niger ana pecca genni Bamako ngol maayo an ɗon ko yaata duuɓi ujunaji temnere e ujunaji capanɗe jeɗɗi Bamako ne moƴƴinirano wala fof ko neɗɗo wawi haalde e muɗum saabi sa ƴeewi li ñalaɗe warande torraji yogaji ana wawi yettalde genni ni saabi no leydi ndin wondiri
jaabuji keɓadi ɗum banggal jande duure science technique Bamako e samti e wi professeur Ousmane Koyta horejo laboratoire biologique moléculaire appliqué centre on a dari e darde muɗum e le ɗiɗo sifaji ɗi
wala
fof ko min wawi saabi fe sa ƴeewi ñablaji yogaji matamane leydi duuɓi ƴaɓɓiɗi minen won dogotoon arandirin waɗɓe lugan gooji no ɗi ñabbilaji misali wattine ñaw ibola matal e leydi malli le duuɓi sappo yaade sappo e joyi warandi ɗe cafaji wara heɓa semme le leydi ndi fa haaɓa ñaw noddetaɗo cancer on
ɓeydade ɗiɗo laboratoire ŋaji ɗiɗi ɗi centre ŋaji lugaji goɗɗi ɗum holliti hewde jawabuji kantiɗi ka noon ɓe memi haalati alaji yogaji haɗoɓe hinnade golle o no hanniri noon hollitiri docteur Dji Jacques Dambélé
torraji arandireji mataɗi ɗum yo banggal laamorde nde woni saabi en anda ñolmana hannden nafa ɗi jandeji waɗade saabi hunde fof ko naari banggal jande mawɗi wattede ɗum wawa yewde caggal ittallaji fe goto wawa wadde ande mawɗe hannden tawa nanta
anglaire
e nandan
tawanne wakkande humanide lugaji ko wiyete innovation technologie joƴƴinama guilla hitande 2011 wonade laamu o fanda muɗum woni rewinde jawdi lugaji ɗi landinta lugotoɓe ɓe ɗum foof e tawede laamu o no joguiti ɗallaji fabade kabaru science o keɗɗana docteur Massiri Kanté goto e golloɓe gollira leydi ndi humanide lugaji science et technologie
temdere fo recettement laamu hokkatan yo 0,2 caggal muɗe fedde am noddirtene cn hollitan ɓe yimɓe miiliɓe waddede talikum en waɗane jande soni talki homo fof kawrtanama mi warama jooɗo mi kalla nande muɗum ƴeewa hono foti jooɗo muɗum hano horda mi tewtino projet ŋaji ɗiɗi faabo amen no
banggal lugaji science technologie leydi malndi holtan wiide na jogui dunke en hewɓe wi lugotoɓe ka noon yalla leydi ndi na wawa nowtorade ɓeɗo no hanniri ɗum yata fe caggal gueɗe yogaji
ana tirsa hannen yimɓe noddirtoɓe scientifique ɓe tinno dokkudira juuɗe naato dano wotere saabi ɗu ana naato saabe jande dow dowure ko noddirte recherche scientifique an heɓat lawol teggane ɓe tili e jande cuuɗi l'école dow dowɗi ɓe feeten wadde ɗi golleji ɗum ana naato saabede ɓeydo ande mumen ɓeydo
ɓeydade ɗiɗo yilaji ɗi kamɓe lugotoɓeɓe holti wiide ɗum ɓe kassindini internet yalla ɓe mbawa hinade keɓal kabaruji ley adunaru ndu ɓeydata hen ɗum jande sato foof lugotoɓe e huncangolo hoore heeƴo golle banggal dunke en gonɓe caggal leydi ndi ndeno wimaɓe yo gueɗe kassindinaɗe yalla yirwinde sanne kabaru science leydi Mali